ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde
gañi kanti to ɓoggi jandega fandu haala Mamadou Sama Sey ko jaam wali sakiraɓe heeɗiɓe yontere humde dawralla fuɗɗi keñen dow tatteji leydi fuf to bangara tunnoɗo fitna ben hakkude sinuji woodi jamara nde na yeeli nawtorade oɗo battu o ben waddi dawral kawrtalla dusareji sakkugol e haɓɓo ben torraji fewde rewɓe waɗama keñen hultama wiide capannayyi e joyi ley temde rewɓe joguiɓe hakkude duuɓi sappo e joyi capannayyi e jeenayyi na torra ley leydi Mali bangal lende yewtere meɗen hertani hannde miman haala tappoɓe kardile to sikaso toon so bamako ɗo ben oɗo golle na wondi majjude seeɗa seeɗa ley lamorde kene duu kay eɗum wondi yirwude no fewiri ɗin wondi sembe kabaruji amen na hannde beeten aljumaade sappo e jeegom septembre 2022 bisimilla sakiraɓe tafono on humpitata wiide mbiyen lamukoɓe maliɓe daaliki ñande alkamsare nde mbiyen ko lamukoɓe côte d'ivoire na wondi nawtorade CDAO saabu ɓeɗo holliti ñande alalbare nde yo fedde nde bilta ko mbe waddodiriɓe e Mali lamu Mali woytike oɗo anniya mbiyen côte d'ivoire hollitinde hollitidi solasaɓe mabɓe na jogora hono otage en ley Mali tawene ɓe andinoon jaati wiide mbiyen yiddugol séria ɓeɗo wattu yoptere taton e ley capannayyi e jeenayyi ɓeɗo ana wara baɗɗe sappo e goho ndenno e wi gouvernement o fanda anniya ɓe fanda oɗo anniya yo gonga yo hadde gonga ben andineɗen fande ley kabaruji ɗi hono e ley nokkuji kewɗi leydi Mali golleji yontere humninde dewral puɗɗi mbiyen ñande akramsare nde to bañagara toon sere nokku nanga banu tembeli heƴaɓe laamu e pelle kewɗe quartier oɗo batu o adama jiguiba keɗamen to bañagara wonko heɓane keeda fostango Ousmane Ñalibouli e sita sidi ɓe
seni won région hannden kasindinɗo dewral ana hen bañagara o nokkuma basi hakkunde jaleñi woni ley muɗum saabe terrorisme yimɓe région o ana jiiɗi ley nde yontere wadde e bawɗe muɓɓen fuu yalla dewral ana waɗa keƴaɗo améri en fulɓe bañagara holitiwiri o wattu ana moƴƴi sanne dow dartugol heɓinde o tiɗalla jogala pullo ba
leygal kortal hannden yimɓe fuu tama ɗo kawrti ɗum ana hollita wi dewral ana wondi e heɓede nokkuji ɗe torra fuu wala hakkunde jama o le laamu bañagara ɗo waɗoɓe ko bonɓe hannden ɓe misiti bañagara ɗo haala leñi wala min kemi wala haala honko fuu kasi do o kabaru
pour dire exactement ce que je pense
hareejo fedde don sankoɓe dana amasagu omo darta e leñi ɗi fuu garta bañagara e ley gelle keddiɗe ley kaɗari ndi e wi Youssoufou Toloba nde yontere ana hani hawrintinde yimɓe région ngaji mofti bañagara e duwansa
mimin e milino hokkude dowtere wootere ko natto saabu huncude torraji wonde ɗe lamorɗe ɗum woni région mofti bañagara e duwansa saabu so a ƴeewi ɗe lamorɗe tati kawraɗa han tewtere ne waɗita ɗen nokkuji miɗe du o jaati ɗe lamorɗe tati tinno fiya dabiriji ko fawi do yontere humnine kabaru dewral e dian
gouverneur région o holliti wiide dewrintinal hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi ana wawi laatade golleji kewɗi kani waɗa ley nde yontere dewrintinal duwawuji gatte ñande aljumare nde ley misideji kañe ñande alan ley église ngaji ɗum wonno ko adama jigui ba heɓini studio tammane ƴuwde bañagara
sagiraɓe mawɗe totto hakkillaji ma du kabarujo amen banggam bembe amen facebook kaydu twitter to ñono toon mbiyen ardiɓe jande na gondi imadraji banggal uttingol men kala e jangnirɗe uddaɗe le cercle o ɗum woni hikka ndenno banggal yo banggal uttingol jande l'école ñande tatilir octobre le mali mbiyen ardiɓe kappa mbiyen riidi yontere ƴaɓɓine nde kala golloɓe le kabaru jande cercle o e wi dikkap o capanɗe joyyi e nayyi jangnirɗe goni uddaɗe wakkati juun o saabi rafidenagu keƴawɗo amen to sigutun Mamadou Cissé wonko heɓani keɗa fostango Oumar Wagalo e Ousmane Ñalibouli
le oɗo batu fa immadraji gaɗe dow hen ƴewte yalla hono cuuɗ école goɗɗi uddiraɗi kani uttirede non kanko Modibo Mamadou Traoré laamiɗo kappu ñono o hollitiri wiide
cette rencontre avec
ngal kawrital fanda muɗum famin miijiɗo kabaru cuuɗi l'école uddannoɗi min dokkidiri hakkillaji hono hani waɗede en joni miɗe milla min dartan hono fuu hani waɗede fa cuuɗi l'école ɗi keeɓa uddite le udditingol l'école ko warata
à la rentrée
école ji uddaɗi ley laamu ñono yo guɓenotirtoɓe jihadinkoɓe wonɓe tonɓe gaɗino ɗiɗo gidali fa hande ne eɓe ley ɗeɗo nokkule ɗum e tawde fuu kanko dikkapu ñonowo wiyomo jogui guikke lobbo no cuuɗi école ɗi kani uttirede toon Modibo Mamadou Traoré
nous espérons
mbiɗen jogui guikke lobbo mbiɗa andi sikka fuu wala hen tiɗallaji goduɗi keɓenete jogola wona min tan goto gollata golle mum min fuu min dentan min dokkidira juuɗe yalla ko dartete ɗum ana heeɓe ɓe won guikke ɗo dow muɗum sanne cuuɗi l'école uddaɗi ɗi garan uddite e cuuɗi l'école capanɗe nayyi e nayyi woni uddude ɗi min dartata yalla ana uddite ɗo e udditingol l'école ko warata
constate cela
miccitiɗen wiide tawiɗo wiide cuuɗi école kewɗi ana uddale oɗo nokku fuu kappuñonowo sukaɓe waɓɓe toon defɓe le temedere o fuu ko ɓuuri capanɗe nayyo ɗiɗon keeɓi ƴaɓɓade ɗum ko Mamadou Cissé ɓini studio tamani ñono
ben hultan wi chaban nay e juy litem der robe jugube hakku dubi sappo juy chaban nay e jennay ben jide e torraji lende ben leedi mali dum ben hultan wi de dun chaban nay e jennay litem der ben jugube ben kambe robe sotabe hurtibe sotabe dum be serabe ben jide dido torraji bangal hakilo e chaldi dido kabaruji totama ben kenyen wattu karutal ministre sarri hokki dun kenyen wattu kawrotal ben sarjaaji do wattu karol do sarjaaji kala kumnidi tada gol habo to fewde e ben robe kawrotal gal landini gal woni ONG CAB CAEB ben kanko asset kantina woni ton kedo fesan Ousmane Niall wul e Omar Wegal
eden fawi e wi hun janim eden hore hollitinde toñu goji ngadaadi fewde e rewbe go hakkilo ana fawi do program fedde debbo alafia tabintingol de windande ana fawi do sariyaji hakkunde leede lefol leede e leedi meden di do nyibingol bantare rewbe gawsu tarawre secrétaire général ONG conseil et appui pour l'éducation à la base
pour que vraiment nous puissions
koni fana mudun fami kepmi martina jamar ndir du kumpa konairi bangal sariyaji bameteedi chakkotodi bonandaji ngatteedi fewde e robe kanye sukabe
robe des femmes et de la fille
et Mohamed Draman Traoré chargé des missions ministère humaniste sariyaji toraji ngatteedi fewde de rewbe yabbetege sanne leedi meden di holliti wida beedugol wadde di bonandaji yo sabe rafi daranade toraji ngatteedi di e rafi jukugol godugol fay etawede sariyaji pamaka do godobe toraji fewde e rewbe won tobbe kuncanaade hore yalla be toraji ngada do muben ana balle Mohamed Draman Traoré chargé des missions ministère humaniste sariyaji
avec la relecture de
yotare kabar sariyaji nyangoji ngon leleedi meden di min garam min yewto yalla hono yim elo wado bonanda e fodero e kani nyangirede yede sariyaji ngaroji bamede le ko warta ko min baa halde no dum woni
tel article
de windande be tugota do mudun fa huncinimbe non hore fu kollite le nokuje de yalla anandarono jalleñi di
hebgol ji jamman tiidi sanna dido watuji le ciudi docteur Bamako Benato Bangdi Sandun nonaka non kasne mudun na mouni san e wi ben nyawbe hobbe yalla hebude ben mbutur ji jam sonan ben taweda adina koko ji jam satu fufu mere madun tawe goto be do na dowte ardibe de do fedde dondo ko ji jambe doddi jamarnde tututude ji jam en yalla ben adadu men alqadara ji jam ngondi ton din ana bedo yalla be do nyawbe dun na heba ko nawtoro kan ko kwan jiran wonno ton kedan fakta fashan Umar Wagul e sita sidibe
le ko sakiti ko yimbe la hasindinbe jiijan irun ya hatan irun beedo non sede be jottotobe do jiijan dam marete kolitiri wite nokko no dirta centre de transfusion sanguinaire nyobe be min tawi tombe kolitiri sina tawe ada hokkano jiijama le ko jabbino non watta so be kokke jiijam
mi wari yudde mawna gorko goto nokki iyana fe fodale bi tattofon hande mawna gorko kanyo kaja iyan dum won kile nay mi do hokka iyan nam hokkude iyan ana moji sanne sabu ana kaja dum an wa hebde na yafiri
fedde humnine kabar yimbe hokkitirobe iyan muden do ni tan hitane fu be bibe landinto dun leccile didi kanko Adama B Traoré yo goto hokkitirobe iyan mum be o hokkitirde iyan mudun ana nafa nyobe be ana nafa ndokkitirodo
donner du sens
hokkude iyan yo hunde mawne hitane fu minoka iyan ko yata kile didi sabi watti fu sana haja dun pri ana wahibde na yafri neddo fokkude iyan mudun kay woni lenti yonki gokki ana nato sabe hewtina ampe cellan
pour se sentir en bonne santé
le ngalure bomoko de ko yata balaji iyan temetati hokkete ciud hopital ngay kany CSRF ngaji ngod le nokko no fedde no de transfusion sanguine holitiri wite wi dun e tawede fu dun hejeta yimbe lebe
don jam cini dam na hasinda sanne bangal cellal ben cialdi bibingel adama bamako do yimbele hobe hultiwide men jam men dam min jarata ben laaba sanne denno kambar mudun ben yimbele hobe tuti haklay mudun bangal imadraji ngadi denno kanko ben ajaratu kunate yutkebe kedan nafu sango mur wagol sita sidibe
ndiam robin dun yimbele hobe le ngalure bamako de nawtirto yoga mabbe kolliti ndian dan dan wana laabudan wotto joni o
kadaka niou sona yopijan orbino le kakon fa boyi gite majjan weltiton dian orbino dana subi san yogabe jati sona sora potte farmansi watta e majjan soba yaradan
fedde humnide kabaru yimbe la nyamobe kanye yarobe kolitide wala fu ko matle hen hono ko nayri bangal torraji dido ndiameji kulbali salimata jara wi wattu jono wondati dibe gonde yaltinde le hen.
Je n'ai pas vu de trace. Je
crois que mingami mila ortor han tawede li ciungaaji wondi tondi sabu so ciungaaji kiddi sanne si weltaka kesi waddaka du an waawa director radio mawdi samoy sona defa diannan so heba yaradan
ya moyen de bouillir pour assainir
andam e kabar cellal du don tawa ka dun e tayde fu e martina kumpa jamarnde kutteji ko tongi do yardi ndiyam dan wana ceni dam Boubou Kanté kanyu du yo goto e gollole nokku no dirtedo direction générale de la santé et hygiène publique
sona yari jan sobudan kutteji mo ana satti sabe ana wawa wadre de nawoji fawataade toure e nanal mudum yogabe jada ana wawa mayde hen ko pour mojjide ana wawa wattude hen jan orjavel seba yara dan
wakande min darti fami nodda soma zep nde wala fu ko be jabi sifade do hen
to sika so to no bien tapobe kadlebe nangundi ben hidde golle mabbe fa hande fayso dum walda e mbed ko jabbi e duubi jogaji ko jabbi denno odo golle le ben to ken dugutun na kambe gollo ben dum be ben wonko hebata e le mudum kanon dum yata feccagal te laaji yendo e bi jogola ko client e jogabe dum woni ko ben e bi client e jogabe tawene be do client be ben jogola ben no be jiri golle o woda fi haklo goto kedanna ikisa dakko kanko woni kedam tiska so ko habani do fasan Ousmane Yalbul e sita sidibe
dugu tigi konate yotapo bajen goto le dande water le gendi sigaso mo wad o golle dubi kewdi joni hol tiwi de do mun o wuri
bon mi de wad ngal gollal ana fota dubi handen samoji med heba hune hen samoji du hune heba taken
honono Musa ni sugabe jokolbe hewbe wombe sigaso ana ngada o golle kuburi hewde mabbe fu le gelle godbe yurata warde yi mabbe tapugol mbasa didallaaji kewdi goni do mudon
ni do gosile bamulo abi samo
me wondo kadleji ko yata dubi noge jumramu are pamidun me wawa ciottedi me wawa wattedi mere tampi san isamoji du woni kilen yogabe so kadlem en bonjungma wi anson wala yoba ma wara duha dudu modda
do ta perna bako ko gasara
le ngende no dirtende capital de kenedu gondi gollobe tapugol mbassa client en monofuno yiratabe
boba ke kanyeme be
yogabe ana andi hono di gulleji wadirte ga yogabe du wawa tapude kadle san bele golla be ga ana golla be wodi kan waddo mbassa ni kibidi du subi fiir san dudu ana sego
faise monofu ana fel abandon tapo e client baba sedude nen monofu e mabbe tinno sela ko hayfete ko ya mojja do wonno ko kirisan da ko hebe ne studio tamane iude sigaso
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement lait de Suède, Danemark, Suisse, République tchèque et Union européenne.
Sankara bele kabul jam kere duuji en bento kulkuru ton holta wiide ko buri tapana jego mo musel en tilike nyande alal bare nde sappo e nay septembre balde sappo jande ben do sembingul andal golle mabbe fanda mudun yube dande famu be do janginobe jande ji hakundere e odo wattu badade uditingol bel l'école ministere jande landini dun bangal academy kulkuru e do faba projet micro en timnan kabaruji di to yelibani do holta wiide ben ko warata chapande jeegomo e nayo jangnobe e directeur en l'école puddi nyande alkamsare de ben balde joy jande e famu golle mabbe o do kabaru mo landini yimbe academy hawruntini musul en jangnobe classe uji ben de e mudun non ben hawruntina sifaji kewdi ben sugabe lekoy sekrabe dum timta ko jamane hande mbisti non tan bab sarfu da do be mal amen 3w.tamagne.org madno don jamo 3720 do sede yotere me dan magazine Sido Tamani yewtere sukaɓe mbiyan hande ana yowi dow uti furti mbiyan urtingol l'école ɗo woni 2022-2023 mbiyan sukaɓe lekkoyeɓe na landinani kabar muɗum saraɓe kayna metta e duwti Allah cowguji mbiyan kaki jangdirɗi en wattu goto musidɗo ɓen wondi landinade wadde mutere golle mbiyan fuɗɗode jandeji ɗi jaati kanko formata kuju wonkoɓene kayɗen fasitango mine e sita sidiɓe yo en ñalle jaam
yewtere sukaɓe malfu
balɗe seeɗen fadde uditingol l'école sarabaɓe novembre bangal ko hani soodede e wimaɓe luumo o nattiɗi sanne
min larnaki sanne e ɓamego école o saabi sa faami kulel ana tiɗi sanne e reeɗi e nandal muɗum kalsi du wala honomi watta min gemeɗi wondi e larnade seeɗan joni sukaɓe taton yaade neyon wonɓe premier cycle baka wala yimɓe second cycle ɓen hani soodede sakki kañ e ɗereji ɗum fof ana tiiɗi sukaɓe yogaɓe du wartoɗan vacance ɓe a hani wirfitade mi heɓe fe kalsi ɓe soodinaɓe kulleji yogaji mi fo foɗɗina soodde ɗereji sukaɓe tan janngoɓe timmi saabi sol l'école no ana faaba amen seeɗan gadɗo e taweede fof mi woni miiraɓe ɗiɗon worɓe e rewɓe ko hanmi faabade
sukaɓe likkuɓeɓe kay holti wiide na landinani jannde hitande hikka yogaɓe kay puɗɗi jaati hinnade kabar muɗum
min ge miɗe lanni saaɓe ɓamen waɗi école o miɗa hani yewde e classe keso hikka min classe jeɗɗo hani wadde hikka min tinnatam haɓɓo mi jangga mi acca fijirde mi soodan sac keso kay kaddule ɓamirde école
banggal ultingol l'école o docteur Amourika Dambélé jannginowo lugotoɗo ɗum to jannde dora USSB yeeli deƴere hewte e ley janndeji ɗi o ɓeydi wiide laamukoɓe tradition ɓe na hani hinnade sanne kabaru jannde
ko ɓurtiide tofon yo jantude e hooreɓe musilime yalla école ana ɓame tawa torra fof waɗe saabu sa faami école kañum wonko hokkata sukaɓen darorgal janngode le leydi ni ɗiɗi ɓeli muɗum hunde fof ko laamu hakkudira hani wadde yo fewtide e kulleji ko huncital leydi yarde yeeso
kanko dunke janndeji ɗi dardi laamu o ƴewtade kabaru heeƴo jannde leydi ndi e haybude dun sanne kasindine jannde faddima ko ɓeydide wiide saaraɓe sukaɓe lokkuɓe fof duna hani hinnade kabaru muɗum ɗum ɗo timmita yewtere meɗen hannde yo enji yontere warore
yewtere sukaɓe man fu wonno